hay'adda u doodo xaqiiqo insaanka muslimiinta dalkani Kenya muhuri loo yaqaan bandhig ay ku soo bandhigtay gudaha magaalada Garissa waxay ku sheegtay in dad fara badan oo muslimiin oo gobolada Waqooyiga dalkani Kenya iyo gobolada xeebta laga afduubay laaya haatan jaani cirib meel ee deganaan la garanaynin qoraal rasmi ah ee dadka ay soo bandhigtay waxay ku sheegtay xirradii kala duwan ee laamaha amniga ay kala sameysay in mar uu xurriyadooda loo soo celiyo tirad rag ah oo intooda badan laga afduubay gudaha gobolada Waqooyiga iyo gobolka xeebta lana tuunsan yahay in ciidamada amaanka ay afduubeen kuwaas oo ay u cuskanayaan sharciiga la dagaalanka argagixisada oo baneenay in ciidamada amaanka ay gudaha u gali karaan soona qaban karaan cidda la tuhmay in ay xiriir la leedahay kooxda Al-Shabaab ee gudaha gobolada Waqooyiga iyo gobolka xeebta madaxa hay'adda Muhuri oo ka hadlay shirkaasi loo qabtay dadka caruurtooda waayay ayaa waxa uu sheegay la yahaatan in dadka la waayay si socoto suuciis la soo dhaafayna ay jireen tirada dulla yahaatan gudaha magaalada tani Garissa laga afduubtay
magacaygu waa Cabdishukri Jalle Ibrahim waxa la shaqeeyaa shirkadda la yiraahdo Muslim for Human Rights oo ku magac dheer Muhuri waxaan ahay ofisaaga u qaabilsan xagga Garissa County usbuuc had soo dhaafay waxa dhacday in ay community-ga Garissa County ku ay soo warrameen in dad lala baxay jiraan oo dadka iika ay qiyaasayaan inay yihiin dadka dawladdu u shaqeeyo oo la yaqaan special forces-ka arrin waxa jirta aan dawsu cun weeg hadal soo dhaafay oo aan Garissa County gudaheeda ka dhacday oo aan daba galnay ilaa iyo county commissioner-ga arrinta u sheegnay security committee-da u sheegnay ninkaas intii la waayay oo markii la qaadayna dhalin asagu u dhalay la jireen
Nuur Sahal Cabdullaahi oo kamid dadkaasi la waayay hooyadiis oo ka hor hadashay gudiga xaqiiqul insaanka muslimiinta in mar uun ay dawladdu ku wargelisay dhimashada iyo gnoolasha wiilkeeda
Nuur Sahal Cabdullaahi uu iga maqan yahay 3 sano iyo hal bil buu maqan yahay geeba meedkiisana meelin muuqiisana ma arkin dunina meel aan reebo ma jirto hata bambaasa waan aaday meel kasta waan aaday wax Ilaahay uma aan helayn ma jirto inay dileen inuu nool yahay ma ka warqabi haday meedkiisa itusi lahaayeen waan samri lahooy macaan oo muslim baana ishareey bi Ilaahay ba isiiye
hela fara badan oo halkaasi dhamaantood marba marka ka sii dambeysa makarafoonka qabsanay waxay ahaayeen kuwa culal xumo kugu dilaya habka caruurtooda si loo afduubay jirdilka iyo dhibaatooyinka loo geystay xilliga la afduubay waxayna aaminsayeen la yahaatan in ay raq iyo raad meere dhiganaysan garanaynin dawladdana waxay ka codsadeen in la isoo bandhigaan caruurtaasi laga kala afduubay degmooyinka gobolkan Waqooyiga Bari ee dalka Kenya oo dhammaantoodna ku tuhunsan yihiin ciidamada gaarka ee la dagaalanka argagixisada ay afduubeen
magacaygu waa Maryam kasoo jooda degmada Dhadhaab afar wiil oo imaadeertay baa maqan meel lagu sheegay raq iyo ruqtoon aan lahayn 2017 baana la wada qaaday afarta wiilbo ilmahooda ma agoomaa ma aabe qaan ilaa hadda waa ku wareersanahay
Fatuma Ahmed Baadi iyo Mukhtar Daahir Cusmaan waxay ka mid yihiin dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa kana tirsan bulshada rayidka waxay iyaguna ka hadleen goobtaasi
dadka la qaadaya meeshi la geeynaayo iyo wixii lagu haysto haday dowladdu noo cadeyn wayso la qof dil xiro in la maxkamad la keeno la interrogate gareey wixii uu baal rabaa haday dowladdu eesa yeeli wayso haday Kenya ma nihin we are not Kenyans not yet Kenyans
markaan dabagal ku soo binay dad kartu way soo kordhay markaan dabagal ku soo binayna waxa waayay dadkii security agency wili dadku way qaadaan marka security agency wadanka Kenya approach hun bay soo binaansan si wanaagsan dadweynaha dhaqamo aho
sanadii 2012kii la ayaa haatan qulqulootooyinka noocaasi ah waxay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqonaya dalkani Kenya mana jiraan dadka noocaasi marka la qabto in maxkamadaha dalkani Kenya la soo horjoojiyo lamaha booliska dalkani Kenya hadii jir waxay dafiraan in afduub noocaas oo kale ay ka geystaan gudaha dalka waxayna ku andacoodaan cidda ay qabtaan ama tuhmaan in ay keenaan maxkamaduna ay tahay cidda go'aanka ka gaariso ku lug lahaanshaha ururada argagixisada ee dalkani Kenya qayba ka tirsan ku dhux dhumeelaysto tan iyo intii shabaabku ay qulqulatooyin ka geysteen gobolada Waqooyiga dalkani Kenya iyo gobolka xeebta waxaa la waayay rag fara badan oo muslimiina loona tiiriyay in xirra dhow ay la leeyihiin kooxdaasi Al-Shabaab maxamed faarax shire VOA Garissa.